ụmụnna m, ebe ọ bụla nọ n'ụwa niile, anyị na-anabata unu, ụmụ Biafra, ụmụ Igbo, ndị Efik, ndị Bibio, ndị Anang, ndị Kwa Ibo, ndị Idoma, ebe ọ bụla nọ, anyị na-asị unu ndewo. Nke a bụ Radio Biafra London, anyị na-ewetara unu ozi na 11870 kHz nakwa 11.87 megahertz, nke nwata na 25 meter band na shortwave. Biko n'ụgbọ ọsọsọ gị, ebe redio unu nọ. Ndị bụ ịntanet unu aga akwụ ọsọ ọsọ na www.radiobiafralondon.com. onye na lele bụ nnam dị ka anabụ onye ndụ n'abalị a mụnata bụ masị egbu na ebe a nakwa Dr. Chukwu Mege mba anyị ga-ewetara unu akụkọ dị iche iche metụtara ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ n'ụwa, n'ihi na anyị na-asị na onye nụrụ ube nwanne ya agbala ọsọ. Ihe anyị na-ebe a wụ ichekwụta ndị Igbo ikwu okwu ka ụwa niile mara na emegbu anyị egbegbu n'obodo bụ Naijiria, ka anyị si ebe a wee pụọ. Ichi nweta anyị na akara igwe ọ bụ 0044 783 130 8376, ọzọkwa 0044 783 130 8376. Biko, nke a bụ Radio Biafra London, ndewonu. Ndị ọma, biko, anyị na-ekelekwa unu ọzọ. Nke a bụ Radio Biafra London, anyị na-ewetara unu ozi ụbọchị Tọzde na ụbọchị Satọde. Unu echefukwala, biko, ga kpọta ndị enyi, ndị agbata obi, ndị ikwu, ndị ibe, biko, ka unu gbakọta na redio n'ụzọ ozi a nwere ike wetara n'abalị a. Tupu anyị gaa n'ihu, aga m agaka taa gboo na Dr. Gama, biko, nwee ike kelee unu.
Igbo na-ege ntị mma mma na dịka onye isi anyị na-ekwu, ọnọrọ gwakwa ibie dịka etu esi enweta ozi maka Radio Biafra. Ndewonu.
Ndewonu, nwoke ọma, biko, Dr. Gamba, kelee ndị ọma ndị na-ege ntị.
Ndị na-ege ntị, ebe ọbụla unu nọ, ana m ekele unu. Biko, ọ dị mkpa ka anyị jiri Radio Biafra kpọrọ ihe ka ọ wụrụ ọnụ na-ekwutere anyị n'ụwa niile, mana ọ dịkwa mkpa ka onye ọbụla nụrụ ya ka ọrọ ibe ya si lekwa na otu a na-eshi enweta ya lekwa. Ndewonu.
Ndewo, biko, n'ihi na ndị Awụsa nwe BBC Hausa Service, ọ bịa mere mgbe ọbụla hụrụ mara m ya were redio were kwụnye na ntị. Anyị kwechi were Radio Biafra, ige Radio Biafra were kpọrọ mkpa, kpọrọ ihe. Ọ bụghị sọsọ home movie, ọ bụghị naanị ị na-ege egwu. Ọ dị mma ka akụkọ ụwa na-erute ndị ebe anyị ntị, ka anyị nwee ike na-akọwara ha mkpa ọ dị na anyị chere echiche, dịkwanụ ka ndị Igbo, ka nna nna anyị ha si hiwe ala Igbo si hiwe na mgbe mbụ, mgbe eziokwu na-akwụ ọtọ ka ntuli, mgbe eziokwu na-agba ọnwa ka ihe. Biko, na ọ bụ ihe chọrọ ịlaghachi n'ime, n'ihi na ndị Igbo pụrụ ime ihe ndị a niile. Akwụ ihe anyị na-ekwunu na ndị Igbo bụ mba gbachiri ike, wụ ndị Chineke gọziri agọzi, kama na o nwe otu esi mehie onye nwe anyị ọgbakọta anyị azụ, kama anyị lọghachikwe n'ihe a mere onye nwe anyị ji hụ anyị na mbụ mbụ gọzie anyị, ọ ga-agọzikwa anyị ọzọkwa.
Ihe mere bụ na ọ dị ka dịka ị na-akụkọ mgbanwe, na ọ dịka emechiri ndị Igbo ihe a na-akpọ ahụ na ahụ emetọ. Nwanne amaghị nwanne ya, nna amaghị nwa ya, nne amaghị nwa ya, ihe azụ bụ weta ka erie, weta ka erie, weta ka egbuo, weta ka erie. Ya bụ ihe Radio Biafra, ihe Radio Biafra na-emekwa n'ọbụ onwe onye Radio Biafra na-achọ ịka, dịka Radio Biafra na-ekwu na Radio Biafra bido na ndị na-eme Radio Biafra ṅụrụ iyi sị, kama ha agaghị emegide ihe a naghachi azụ, kama amadi ha gbuo ha. Na ọhịa na-ekwu na-asị na ihe eji eme Radio Biafra ka agwaghị ihe ndụ gọọmenti agaghị agwaghị, ki gwa na all junior na jiomue na unu wa jiomue so so radio Biafra has been the only media that can reach where other media don't reach
na wezi okubikata agbo ka akowa kwa ozoko odo onye owola anya ko onye owola mike gete ya ana enwete radio Biafra na wani ne jiri chiche gburugburu wani le mbobule no ebobule no inwekere radio ka na enwete radio Biafra na 11870 kilohertz mabu kwa na 11.87 megahertz nkige mwete na shortwave 25 meter band anya achoge ndi mada pata hati na anya age mwete anya nanga anu ya unu utu wacha adeka doktor ike mbakuru uke gara aga unu utu enye mwete ya gagu ibi ya shale kwe kese mwete radio Biafra biko netu fuko kaka ega ini wete unu isio kwa anya na abalia one wete anya umu zine lute radio Biafra antena umu ndi na umu nese wekule uku ozo na noha na asina umu ndi aga aboto umu ndi aga kuhi umu ndi aga aturu anyị na-asị na ọ dịghị ama ọ dị na mma anyị ga na-akpọ aha na-asị na onwe nwoke nọ na Biafra sị na ya ga-agba nwanne ya ọtọ n'igwe na ya ga-apụta n'ọha bịa mevuo ya anyị na-asị na ụdị nke abụghị ụdị Biafra nke anyị chọrọ ya ga-adụtụ ya aka n'oge na-agara anya na-ajụ onwe anyị na-asị obodo ihe a ka anyị chọrọ ka ọ na-eme n'obodo anyị ọ bụ ụdị ihe a ka nna nna anyị ha mere mgbe ndị mehierenụ ọzọ ya bụrụkwa na onwe ụmụ nwoke anọ ekpere ikpe ọnwụ achị na a ga-akwụgbu ha na Abakaliki na Ebonyi State asị na ha zụrụ 185,000 naira sị na a ga-akwụ ha dị magistrate asị na enwetele dịka ha na-ekwu na ya enwetele ihe gosipụtara na ndị a zụrụ ohi n'ezie n'ihi nke a na a ga-akwụgbu ha a ga na-ajụ sị ndị na-ebugo buru Naijiria n'okpo buru Naijiria n'ohi ọ bụ gịnị ka e mere ha ya wụrụ ụmụ nwoke anọ a asị na a ga-akwụgbu ha ọzọ ya bụkwa dịka anyị na-eme oge ọbụla anyị ga na-arụrụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche aka tụmadụ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnaụba the breakdown of law and order anyị na-enweghị anyị ga n'ihi na ihe a mere na Abakaliki anyị ga na-ajụ n'abalị a sị ọ bụ gịnị mere ndị judishiarị na Naijiria ọ bụ gịnị mere ma majistreti ma jọji ihe ji na-emebi n'obodo abịa ekpere mmadụ ikpeazụ abịa mekwụghị ụgwọ aga ekpelere gị ikpe anyị na-asị ọ bụ otu a ka mbọ ndị ọzọ ndị na-emeghere isi hụrụ ụzọ otu a ka ha si na-eme ya anyị gakwa na-ajụ na-asị ọ bụ gịnị mere enwe ihe bekee na-akpọ collective aspiration dịka nchịkọta ndị mmadụ dịka tagbo rụtụrụ aka ọ bụ gịnị ga-eme ndị igbo anyị agaghị abịa ka ụmụnne bịa ka otu nwee ike mee ka ihe gaa n'ihu biko dọkịta ka m were gị malite ọ bụ ozi anyị na-enweta a na-ekwu na Ralph Wazuri Kesi na ya ga-agba Sir Victor Ume ọtọ Sir Victor Ume wu onyeisi ndị Abgadi Abga Chairman ugbu a ọ bụ gịnị mere o ji si na ya ga-agba ya ọtọ olee ụdị ihe olee ụdị nghọta ihe ga-adị na ga-eme nwanne ekwesị na ya ga-agba nwanne ibe ya ọtọ n'ihi na ndị mmadụ na-asị anya dịla ekwu ụdị ihe a n'ikuku kama anyị gwara ha sị ha ma unu atụghị ka redio Biafra kwuo nke bụ eziokwu unu akpazi ezi agwa ịkpazi ezi agwa anyị agwakwa ụwa niile na-akpazi ezi agwa ọ bụ gịnị mere ụdị ihe dị njọ otu a ga na-eji na-eme na ebe anyị biko
ihe onye ọ bụla ma dat na anyị na-ekwu dịka anyị na-ekwu na redio Biafra hia sị na uche onye adịghị ya njọ a na-asịkwa na Naijiria ha na practice kwa the so called democracy freedom of speech
uche onye adịghị ya njọ ihe ọwụ
freedom of speech aghọtachabem ezigbo ihe Victor Ume kwuru jiri onye chief Ralph Wazuri Kesi na a ga-agba ya ọtọ ma ọ kwanụ punishment ọ bụla asị a ga-enye ya now kedu ihe mere nụ Wazirike ga-eji ekwu taa Wazirike ọ judge Wazirike ọ magistrate Wazirike ọ court ya wụrụsị onye mee ihe megide iwu a ga-ekpe onye ihe ikpe dịka iwu siri dị a ga-agba enwere process due process ya wụrụ dị na otu onye mejọ nwanne ya ma ọ nwanne ya evuru mma vuru egbe si na a ga-agba ya ọtọ a ga-eme nke a ga-eme nke then we are going to have anarchy.
Ọ ga-enwe anarchy.
That will be anarchy and that is not the type of Biafra we are dreaming for. That is not the Biafra we are talking about. That's not the Biafra we are all fighting collectively for. So, ya wụrụ na onwere ihe onye mehierenụ, e nwere process ma ọ bụ chọrọ ịga na nke process of the court. Gaa gaa court gbaa onye ha akwụkwọ si ya bịa kwuo lekwelekwe ihe mere court amaghị ikpe. Gị chọkwana ka ị gaa n'ọnọdụ omenala, gị eje tụ ya ọmụ, o nwere ihe Igbo na-akpọ ịtụ mmadụ ọmụ. Ya wụrụ na ebe chief ebe eze ọdịnala ebe ahụ Victor Menomo onye Enugu nọ ga-ega ebe ahụ si ya lekwe lekwe ihe onye a mere ka ekpe ya then ekpezie ya eme onye ahụ
ewelewe ka egbere ozi ya nọ. Hello, biko, nke a bụ Radio Biafra London, gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ.
Oge ụzọ ụka gara aga nna n'ebe a na-ekwu Biafra onye ọla gbasa ozi na-ebido n'ikwu okwu n'iku oge jiri m afọ otu nsi wee n'oche okwu anwa alụ ntọrọ itinye ọ bụ na ndị bụ anyị anwa niile bụ awa senetọs ndị isi anwa niile nọcha na Abuja na-alụkọ onwekwala otu ha sa mana na-echi ite anyị bụ mafọ ndị igbo ka na ha dị afọla anyị ka ha dị afọ ụzọ ihe na-eme ya ka nsị ka anyị jikwere tinyegodo elu anyị nọrọ ebe a na-ekwu na 2015 onye igbo ga-apụta prezident na ọ ga-eme nke a.
Biko, nwanne m nwoke, tupu gị gaa n'ihu ọzọ, biko, o nwere ka igwe anyị si na-enye nsogbu mgbe mbụ mgbe ị kpọrọ n'izizi. Biko, kọwara anyị ọzọ, aha, biko, gwa anyị aha gị ọzọ na ebe isi na-akpọ.
Oke, afọ m bụ Barrister Kelechukwu Ede from Bauchi State.
Nke sikwa from Bauchi, iwe onye Bauchi State ka iwe onye nwafọ Biafra bi na Bauchi.
Agụ m onye afọ ala Igbo, amụ m Enugu steeti, bet ebe m bi ebe m nọ na Bauchi.
Gaa n'ihu, ọ dị mma otu ahụ.
Ihe nchọrọ nchọrọ itinye maka mbọsị nke mkpọnye redio naanị ebe a na-ekwu Biafra Biafra nsị oke ka a ga-ebere ntị anaghị 2015 onye Igbo ga-apụta anasaghị na onye Igbo ga-apụta ndị Igbo edozie n'obodo ha wọtigo na ọ bụrụ na ọ bụrụ intanashọnal senator anyị niile nọcha na-ene anya onye zote gọtinye n'akpa ya gbaa nkịtị ma chọta ezinụlọ ya dị mma wọtigo Anambra steeti bụ one senate one state wọtigo Nsukka many places ndị ahụ dị n'ọnụ ịpụta okwu n'ikuku gwa onye isi ala na ihe ahụ mkpa na-akpa ndị zipụliri ozi ndị manyechie ego mgbata ọrụ lokal gọọment ka ekepute n'otu ndị bụ si ekepute ihe a niile nye aka bara anyị n'uru o nwere onye mara 2015 ma ga-ekewe ma ga-azọkwa ọchịchị ọ bụrụ na ezuweze ọtụtụ lokal gọọmenti ndugwu enwere ebe ndị igbo ji aza aga ndugwu ga-emere anyị maka ha kacha anyị machi ihe niile dị na politiks bedị ndị igbo na-arapụta onye ọbụla chọọkụ otu ego ga-edi wee na-ama n'ọnụ kwube nna ya o nwere onye ga-achị ka mmebe ihe a ka ọ bara ogbo.
Biko, nwanne anyị mere ka ọmụ nanụ ihe ọ na-ekwu n'ihi na eleghị anya laanị ya akọtụọla ọnụnwe ihe ọ na-arụtụ aka ọ na-asị ọ bụ gịnị ga-eme ndị senetọ nọ anọ onwe onye ọbụla na-ekwu okwu a na-ekwu okwu 2015 n'anya adịghị n'otu anyị na-ekwu okwu 2015 presidency ihe dị n'otu akwa ọrụtụrụ aka n'ihe anyị na-atụle ugbu a onye pụtasị na a ga-abịa gba nwanne ya ọtọ. Biko, taa gboo kọwanara anyị si ọ bụ isite n'ịgba mmadụ ọtọ ọ bụ ga-eweta nnọkọta nchịkọta ihu onwe anyị n'anya anyị na-ekwu okwu
ya
dịka
ndị bekee na-ekwu ọ sị let us start from the known to the unknown ka m bido na ihe nwanne anyị nwoke a kwuru ọ sị na arụ ya na-atụrụ ndị redio Biafra so ya okwukwubezie ọ bụzi ha arụ ka ọ na-atụrụ ndị redio Biafra ihe ọ gara ikwu bụ ka ya were redio Biafra wee jụọ ndị sinetọ ajụjụ ha na ha nọ n'ugwu Hausa maka ha niile nọ n'ugwu Hausa ebe ahụ jụọ ha ihe a na-eme ndị igbo kedu ihe unu na-ekwu ma ọ prezidenti a na-eweta ma ọ naghị eweta nke a bụ ihe ọ na-akọwa ka ndị senetọ ọ bụrụ na ha na-ege redio Biafra ha ga-anụ ihe onye igbo ibe ha bikọ n'ugwu Hausa ebe ha bi na-ajụ ha. Now, coming back to what we are saying about ịgba ọtọ agbagha ọtọ ihe a na-ekwu bụ ka ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị igbo nụrụ n'u redio Biafra anyị abụghị nwanne Victor Ume nke anyị na-asọpọtụ Victor Ume anyị abụghị nwanne Ụwazirike nke anyị na-asọpọtụ Ụwazirike kama na ihe anyị na-ekwu na anyị nọ n'etiti ihe anyị na-ajụ bụ Ụwazirike na-asị na ya ga-agba Victor Ume ọtọ gbaa ya ọtọ chụpụ ya n'ala Igbo gịnị ka ọ na mere mana ndị Hausa na-egbu ndị Igbo gbaa ndị Igbo ọtọ wepụta nwaanyị dị ime kpọwa ya nwa narị ya nwa tụị na ụmị buru nwaanyị tụị na ụmị gịnị ka Ụwazirike agbabeghị ha ọtọ kama na Ụwazirike na ndị ahụ kwarịrakwa na-eri na-aṅụkọ Ụwazirike bụ meremere n'ihu kwa mpịtị n'azụ soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jee ụlọ ọnwụ anyị abụghị onye otu Victor nọmata ihe Victor Ume kwuru anyị nwere ọ federal gọọmentị ga-ajụ ya gịnị ka e kwuru ọ bụghị Ụwazirike nọmata ọ gwa na Victor Ume na-ekwutọ ndị Igbo Ụwazirike abụghị ọnụ na-ekwuru ndị Igbo ọ ndị Igbo o nwere ndị a na-akpọ ndị ọha na eze ha ga-akpọ Victor Ume gịnị ka e kwuru so na ihe anyị na-akọwa bụ na a ga-anụ a ga-agba onye nwa ọtọ agaghị agba Igbo ọtọ that is absolutely wrong that is repugnant as far as Igbo culture and tradition is concerned Ụwazirike emeteghị ihe na ọ mata ihe Victor Ume mere Ụwazirike agaghị asị na a ga-agba onye Igbo ibe ya ọtọ
How can this thing engender Igbo unity? Olo toge skwenme onye obula mara onye obula buru the brothers keeper. Dika ta gbo na ruta ko won onye obula yin akwado won onye obula na apute ba na abi ezu chinchin o mere nka o mere nka ojo. Elega anya mgbe blabla na ihu kwa ya arutu kwa ka no mu fodi ihe ndi mere na Abga ndi madu na ma ga ka woro won ile gwa ha otu nsogbu na Abga si bido na ndi bido ya na kama na ugbu a ebe onye isi anya na won na wo di modu megojugu na odi na mkpa na onye obula bekwara na anyi apukata aka jigata aka na eme ihe na eme na obugu madu ku uche ya si ka agba ya oto ka aga turu ya ga na egbuchi ndi madu obu ya ihe na ekwu elega anya ogwu owu mu fodi okwu ndi a mere ndi majiji na aru aka na asi elega anya ebe nwoke machi na bia oha awu ndi na atoro ndi madu oha awu ndi na egbuchi ndi madu ndi kwuru uche obi ha biko ole ihe nwere ikwu gbasara ihe a
de ka mu na ekwu kwen na mbo Biafra anyị na-achọ ala Igbo anyị na-achọ ka ọ dị mma ọwụ ala Igbo onye kwuo uche ya mmadụ achọrọ ka agba ya ọtọ ma ọkwanụ menye ya ihere ọ dịghị mma ya wụrụsị na onye mejọ mmadụ ma onye mejọ gị dịka m kwuru na mbụ ọ dị mkpa ka esoro usoro gị chọrọ isoro nke bekee gị soro nke bekee gaa na kot kpọpụ ji ha na pọt ka onye ahụ bịa zọrọ na ya gị chọrọkwana isoro nke igbo gị ama usoro a na-esi emezi okwu n'ala igbo ịkpọ ndị oke mmadụ ịkpọ ndị otu dị iche iche ka e wee leba anya okwu anya bet ọ dị mma dịka taa bụ okwu kwere gen o nweghị onye anyị na-asọpọt redio Biafra gwuru onwe ya anyị na-ekwu uche anyị otu o siri dị
eziokwu
onye sikwanụ na onye gere ntị na otu anyị jiri tụgharịa okwu a na ọ dị mma ya pụọ anyị si m lekwuo uche ya nye tụọ arụmarụ otu ọ ga-esi dị mma maka ihe niile anyị na-emewu ka ọ dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị mma ka ala Igbo na-aga n'iru ka anyị nwee ịdị n'otu bikos ọ dị mma ka mmadụ na-akpa agwa otu na-ekwesịghị
biko ka anyị lee ma onye nke a na-akpọ anyị biko biko nke a bụ redio Biafra London ka ebe si na-akpọ aha ga ọbụ gịnị ọ dị ka ọ pụọla taa gbuo okwekwu ihe okwekwu ihe ị chọrọ ikwu biko
ya ka na-akọwa batara dịka m kwuru na mbụ ihe a na-akọwa bụ na o nwere ihe anyị na-akpọ oke ọha ọ nọkwa n'uno ego egbeji wee daa n'ala wee buru ọkụkọ
biko egbela igbo ọkpa ọchịkpụla anyị ọzọ biko onye na-ekwu nke a redio Biafra London biko onye anya aha gị n'ebe si na-akpọ
Maazị Obi Okoli na-ekwu echi m na London akpọ.
Nwoke ọma ndewo anyị na-anabata gị.
Igbo mma mmadụ nsogbu anyị nwere n'Igbo bụ na Chineke nna kịta Ikemba nwụrụ biko ihe nna ayọkwana ndị Igbo wụ ayọ kwesịrị ị na-eso okwu ihe ọwụna dịka ọrụ ụmụnne ihe anyị ga-agbanịkwanụ mewụ ka anyị marị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ anyị anọrọ ana ka ụmụnne kpaa nkata kịta ahụhụ oge anyị ga-ebido n'ụwa ọgụ n'ime n'etiti anyị ihe awụ oge udo ka anyị nwere ebe ndị igbo na-aga ndị igbo a na-egbusisi anyị nwere nsogbu obodo anyị wụ Naịjirịa anyị amaghị ebe anyị na-aga anyị amaghị ebe onye na-achị anyị na-aga anyị amaghị ebe ndị anyị na ha gbara agbata obi gwa anyị aga ihe anyị kwesịrị ị na-eme kịta wee nọrọgodo ana si kedu ihe ke igbo ga-esi wuru igbo anyị pụta n'ụwa ọgụ n'ime anyị anyị agaghị amara oge ndị ilo batara na be anyị biko udo ka nna ayọ ka anyị nwegodo udo n'ime anyị ka anyị wee chụwa ewu a tupu chi ejie
olekwenu ndụmọdụ gị eleghị anya ụmụ Biafra gbara ụwa niile gburugburu anabata ya ọ bụ ndụmọdụ dị mma anyị na-ekele gị biko tupu gị pụọ n'igwe gwakwa anya aha gị ọzọ na ebe isi na-akpọ biko
biko aha nwụ Maazị Obi Okoli esi m na London na-akpọ biko nụ ihe nna ayọwụ ka anyị nwee n'udo n'ime onwe anyị ka anyị kwekọrịta nụ ihe anyị nwere ime ehika anụwa ọgụ anyị chọrọ ịnụ naanị ime anyị ihe o mere ọ bụrụ na ọ bahịrị ike mba ihe o mere akwụdoghị mana egwu ya ọtọ ịnụwa ọgụ n'ime anyị ka anyị chọọ n'udo biko nụ ka anyị wee biko ihe dị n'ihu a karị nsogbu na-abịa n'ihu obodo ahụ na-aza Naịjirịa ọ karịrị anyị ka anyị marị ka anyị ga-esi were udo chịkwa onwe anyị wee mara ihe anyị ga-eme ndị ahụ anyị na ha gbakwa na agbata obi n'obodo ahụ na-aza Naịjirịa biko
ndewo biko imena unuwakwana unuwa nọ na London ụkwụ ebe redio Biafra si na gbasara ụwa niile ozi gbasara inweta onwe na ịnọrọ nke onwe Biafra olegi mbụ unu wa na-agba atụmadụ gụnwa na omeghị olegi mbụ ị na-agba ịhụ na ihe gbasara ndị igbo gara n'ihu, ịhụ na nnọkọ ndị igbo, ịhụ na mmekọrịta ụmụnne a na ọ bụ ihe gara n'ihu, nwekwara ihe ga-abara onye ọbụla uru mgbe bịara n'ihu.
Maazị mbụ anyị na-agba ịma mbọsị a izu ụka atọ gara aga ka anyị nọkọtara ọnụ mee ihe anyị kpọrọ n'oyibo State of Igbo Nation Conference. Ihe mekwe na-eji mee conference ahụ bụ ka anyị niile asị ndị igbo anyị nọkọ n'otu, kwukwe n'otu, chọpụta nsogbu anyị nwere n'ala Igbo. Anyị enekwanụ nsogbu ahụ, chọkwanụ ụzọ anyị ga-esi si na nsogbu ahụ pụta ka anyị na-ekwu ofu n'anụ ofu. Conference ahụ ndị bịakwara na ya sị na ọ dị mma na ndị kpọkwanụ conference ahụ na anyị nwara ole anyị nwere ike. O nwekwara n'akwụkwọ anyị nyere ha mbọchị ahụ, ndị mmadụ dechakwa ihe ha chọrọ ka anyị nwa as ndị Igbo, ndị isi ndị Igbo nọcha ebe a ka anyị mee. And izu ụka ọzọ na-abịakwa, anyị edepụ n'akwụkwọ kpọọ ndị isi ndị Igbo niile. O tena aka m biwere n'obodo a, o nwebeghị onye nọkọtara sị ka ndị isi Igbo ka anyị niile nọkọkwanụ. Atụna ejule kpuru isi wọrọ onwe ya ụtara. Anyị nwawo ndị isi, anyị anọkọhụ n'otu si nna mekwenu nsogbu anyị nwere, mekwe ihe anyị kwesịrị ime, kekwenu ka anyị ga-echichịkwakwa na ndị anyị si na anyị na-achị. So anyị depụ akwụkwọ si ndị Igbo niile, ọganaịzeshọn ọnwụ na iso, ebe ọnwụ na ịnọ, ka anyị niile nọkọ, maka na a sị na anyụ kwọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. So anyị ezipụga akwụkwọ ahụ, andụ nchekwube anyị kwanụ nwụ na anyị ga-afụkwa na anyị na-echekwu na ndị mmadụ ga-abịa na ndị isi ga-abịa ka anyị nọkọ, maka na ndị isi niile nọkọ kwuo okwu. Anyị kpacha nkata onye ọnwụ na jezie na ọganaịzeshọn ọ na-achị, ọ sị ndị be ha nna nekwe na ebe anyị chere na nekwe ihe anyị kwuru na anyị niile ekwuo n'ofu ka anyị mara ka anyị si achụ ihu ojii a tupu chi ejie. And response anyị na-enwetacha from ụfọdụ ndị isi sịkwana na ha ga-abịa na ihe awụ ihe dị mma. Ụfọdụ tetekwene leta si na anyị na-eme overstep our bound na anyị chọrọ anyị ọ na-akpọ ndị Igbo onye ka anyị wụ, mana nwanne kpọrọ nwanne ya si ya nwanne biko bịa agwọ nọ n'akịrịka ka anyị mara ka anyị ga-esi gbuo agwọ a.
Ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu. Biko biko, maka nwanne anyị nwoke,
ụfọdụ anyị ihe a na-atụkwanụ n'obi, ụfọdụ anyị na-atakwa n'afụfụ ka anyị tụkwanụ n'Igbo ahụhụ mba narị narị na furu efu. Ha nyerekwala anyị aka, hapụkwanụ ihe a ha na ọgụ a ha na-agba anyị, ngwa ugburu a ha na-agba anyị n'akụkụ, ka anyị nọkọkwanụ ka ụmụnne. Onye si nwanne ya bịa ka a nọrọ kpaa nkata, kedu ihe ọjọọ mere?
Ọbụ
ya chọrọ iwe onye isi Igbo. Ihe ọ na-akpọ bụ ndị isi Igbo niile, onye kpọrọ oku si ndị isi Igbo niile bịa ka a nọkọ, onye ahụ nwụzi onye.
Ọ bụghị ihe ọjọọ ka ị mere, biko nwanne. Ihe anyị chọrọ ịrịọ bụ biko kọwara anyị oleghị ebe njem a na-enwe isi, oleghị ebe ọwụ, oleghị ebu nnakpọ okwu a, nye anyị deeti gị, nye anyị taịmụ na venue.
Maazị deeti ihe a bụ na 17th ka esi siri ya, ọ na kedaha hotel a na Embassy Hotel.
Unu na-eme nke a na London? Conference nke a ọ na London ka a na-eme ya? Conference a na-eme ọ na London?
Ọ na London. Ọ bụghị nọ conference ọ ndị isi Igbo niile, president ndị Igbo niile,
ka a na-akpọ oku,
secretary ha, organization niile juru n'obodo a ka anyị niile nọkọ.
Nsogbu adị.
Anyị kpakwa kwukwere n'ofu, marụkwanụ dị wee, ọ wụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya dị wee
forward. Biko, maka ohere adịghị gị, gwa anyị mgbe ọwụ, gwa anyị mgbe a na-etinye ihe ọzọ, ka mgbe ọwụ, date and venue ọzọ.
Elekere atọ ruo elekere asaa na Embassy Hotel. Embassy Restaurant na Deptford, London.
Na London ka a na-akpọ oku, a na-asị ndị isi ndị otu niile ndị Igbo dị iche iche ha pụta ebe ahụ n'ụbọchị ahụ, the 17th of this month, ka ndị Igbo nwee ike tulee, marakwanụ ka ha ga-esi apụ ndụ n'obodo Naijiria. Ndewo nwanne m imeela, ndewo. N'otu aka ahụ kwa, biko anyị na-arịọ na-asị na anyị nwekwa onye ọzọ nọ n'igwe chọrọ ịgwa anyị okwu gbasara ihe na-eme ihe anyị na-anụ, a na-asị na a chọrọ ịgba Sir Victor Umuoto ihe a nwoke m a na-ekwu wo wazuru ike, ka anyị biko jụọ ajụjụ na-asị ihe dị otu ọ dị mma. Biko biko, gwa anyị ahụ, nke a bụ Radio Biafra London, ịgwa anyị ahụ, gịgwa anyị ebe isi na-akpọ.
Daalụ nụ, afọ m bụ onye ka mba asọ owele onye ọzọ obodo ebi London.
Ndewo, ị akwụ ịhụ ihe anyị arụtụ aka gbasara ihe ọgwaziri ike si na ya ga-agba nwoke m ọtọ, ka ihe na-eme na ka ihe n'uche gbasara ya.
Enego m anya na wee fụ na ọgwaziri ike ruo onye ahụ n'obodo ndị Igbo n'obi. maka na ojukwu bụ nna anyị bụ na kama ya abụ onye igbo ọtọ ọchịchịrị afọ anyị ga-eyi mgbe sị na ụgbazuru ike ama mpụta n'ilo sị na ọ ga-agba onye ọbụla bụ onye igbo ọtọ ọ dago ya maka na ama m afụ ma nna ndịka anụ ma ege mba ndị otu bịafọ ama m afụ nta London ebe a wee kwa ojukwu onwe ndị si ma Rome na Italy wee bịa ma ụgbazuru ike gbara ọsọ afụghị ya na akwa ojukwu niile maka na ọbịa afụ ojukwu mgbe ọ dị n'ụlọ ọgwụ ma mgbe ọ nwụrụ anwụ ya mechi ọnụ jezuo ike na ndị amagona ọbụ onye awụ ka ọ bụ mana ifes ka m kwuo
ndewo n'ihi nke a biko taa gbo tinyekwu ọnụ nwanne anyị na-ekwu ihe ọ na-ekwu ịghọtara ihe ọ na-ekwu
agụtara m ihe ọ na-ekwu dịka wel onwere ndị ọkpara aha ọkpara ma nna m dị ọkpara ma nna m dị ka anụ kpọọ dọkịta ejigboro ọsọ onweghị nke nọ na ihe na-akọwa bụ na eziokwu bụ ndụ dịka nwanna
ahapụ
mana igbo olu ogono olu ike ihe
ndewo nwokọma
mụ na gị na-egbu ikpe n'otu akpa kama na ihe mere ewu akpọgo ndị
ọ nwere nke sị na mama ya jara exam na America
nke a bụ eziokwu ịma ọ na-abụ ndị igbo mgbe unu jee ka ọ ji unu ekerie na nwanne na nwanne kama na ihe ọ na-ekwu adaha n'aja ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ka ọ na-ekwu dịka nwanne anyị kwuru okwu mbụ wee na-akọwasị dat na na ndị igbo na-anyụkọ ha mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ kama na ihe mere m na ndị igbo na-anyụkọ ahụ ọnụ ụzọ ụwa ọ ya kpatara ndị igbo ji esi ritu ha anaghị anyụkọ ha mmiri ọnụ ọsọ ahụ ka ha na-anyụkọ ọnụ dịka redio Biafra na-akọwa anyị anaghị agbiri ụkwa ụwaziri ike si na ya ga-apụta ga-agwa victory ma ọtọ ọ dị very wrong and repugnant. Ọ jọkarịrị udene.
It's a very horrible thing.
No matter ihe victory me kwune, no matter ihe victory me mere, ọ bụghị ga-eji ga apụta sịrị na-agbụ ya ọtọ. Elezi onye dube nwanne ya, elezi ọnụrụ gbapụ ibie, elezi nwanne ya bụ nwanne. Na ihe nọ ndị Igbo ga-ama bụ na ike otu onye nara n'iyi. Ike otu onye ọ nara n'iyi. So ụwazi ike ga-achịkọta ndị ọzọ ọnụ dịka ọ na-ekwu, o nwere mgbe ọ sị na ya sị ndị intelijensị n'ugwu Hausa.
Redio Biafra na-ekwu nke eziokwu ọnyụ ibe ka na-eweta
ike ọzọ ụwazike apụtara mgbe niile ojukwu na Naijiria ọgba ọsọ ụwazike wee mie nna Naijiria flag a na-eme ya eme ejezu ike biko daanụ
ndewo
ike ndị igbo maazị wụtara ego kwuru wee na-alụ ifeọ na azụ na ọ dịrị izi
ndewo
ndewo nna m dịka ya
ga-amara
ndị igbo si na ego ji ọlụ so ihe mere ebuda na ihe dịka nwanne anyị na-ekwu ụdị ike ihe anyị na-ekwu biko mbimbibiri ụwazirike nọrọ vitume nọrọ onye ọ dị na-eme nke ọ na-eme kama na anyị achọghị ịnụ na nwa na onye igbo chọrọ igbu onye igbo ibie ọ bụrụ ihe a na-akọ akụkọ ọrụ jọgburu onwe jọgbu ụdị
anyị na-ajụ na-asị biko taa gbo ọ bụkwana gịnị mere ogbubeghị ndị ọgbabeghị ndị Boko Haram ọtọ ha amaghị ndị ndị si Boko Haram
ihe anyị na-akọwa o nwere mgbe ọ sị na ya sị ndị intelijensị ama ma ndị intelijensị ma apụtazi na agbakọdị eburu ma intelijensị buru ma rịpọtụ ha amagha ma ndị intelijensị ma ha erukwere rie eru so ihe anyị na-akọwa biko ebe ọ bụ na onye Hausa ga-egbu onye igbo gbuo onye igbo zọgbuo onye igbo narị ihe oji narị nke nwale igbo onye igbo jekwe na bia narị kọntrakt na-arụ ọ bụrụzie nwanna gị maka na nwanna gị kwuru uchi ya na ụmata ihe okwune dịka anyị na-ekwukwe ka a gara kwa esi na mmanye ma ọ naghị ahịa ahụ ndịba anya sị esetụrụ gofa ọ nwekwa onye setụrụ redio Biafra ihe anyị na-ekwu bụ
eziokwu gbasara Abga na ka esi ma Abga mgbe ọ ga-apụtakwa mgbe a ga-agba nke a n'ihe ndị igbo ga-aghọta na onwe onye ọbụla anyị na-akwado ọbụla eziokwu sọsọ eziokwu ka anyị kwụkwusi ike anyị na-asị na ihe gbasara ịgba ọtọ a na-ịtụrụ ndị mmadụ akwụ ihe ọ na-emebu emebu n'ala igbo mbụ ka nke ọbụ mbụ ọ na-eme
kedu the difference now the unu gafu na difference the between ndị a na-akpọ ọha na eze na ndị a na-akpọ the old igbo union of government ndị igbo supreme court ndị igbo bet ugbu a enwejiri ọhaneze ọ ga-anọrọ ihe a na-emebi onweghị na-ekwu okwu ọhaneze ọ ga-anọrọ nwanne a na-egbu nwanne ọ gaghị ekwu okwu bet na mgbe igbo union ndị igbo dakọta mebie igbo union si na federal gọọmenti abanakwa ha ọbana ha mana federal gọọmenti abana ha arịwa federal government abana udu investment and udu all this kedi ihe mere ndi na akpongwa ha ndo ha neje ji we noro ihe na ebibi na igbo
ojo gburu nwe biko doctor rutuaka obogeni mere ike anyi ji na apo n'ulo anyi ba onye igbo ho onye igbo ibe ya wuru political animal meji ihe na eme ha hu ndi awosa ha na agba oso wonna anyi woka putara na abia si na ka akpota sa victim me ka ya gba ya oto o wugi mere gbo bi ndi boko haram oto o ihe chore ma obogeni mere otu one achi apota bega si ni ha na eme ndi igbo n'ugwa oso na odige mma lekwa tomato ha na atu lekwa ihe ha na eme ihu na ndi ugbo na egbu ndi igbo odige mma n'ugwa oso ma o wugi na radio Biafra putara kamgbe mgbe onye isi anyi wojukwu nwuru na ekwu okwu na eti mkpu na si ni ihe ha na eme ndi igbo n'odige mma o wugi ni mere woko ma apota bega kwu okwu si ni ha na eme ndi igbo n'ugwa oso odige mma ya wona nwanne enwoke kwuru okwu ya si ka apa igbo ye ya sika kpọrọ nwanne nwoke ka atọrọ nwanne nwoke ka agba ya ọtọ ihe dị otu ọ dị mma mana ihe mmadụ mana ihe Chineke
ọ wụ ihe jọgburu onwe ya ndị ijikwa chetara ndị na-ege ntị onwe ka ewu ugboro abụọ chief Uwazirike na-ekwu ihe dị otu a nke mbụ ọkwa the founding chairman of ABGA ka o kwukwere si na ya ga-agba ọtọ founding chairman of ABGA mgbe ahụ wụ chief Chekwa Sokolie ọkwa chief Ralph Uwazirike si na ya ga-agbakwa ya ọtọ. Gịnị mere mgbe ọbụla onye pụtara kwuo eziokwu
na nghọta nke ya kwuo uche ya
nghọta nke ya
n'ihi na anya anaghị akwado onye ọwụla na-akparị akparị ojukwu anya anaghị akwado onye ọwụla na-apụta na-akparị ike mba anya ọbụ ihe anyị chọrọ kama ndị mmadụ na-ekwu uche ha Churchill n'obodo a ndị mmadụ na-apụta kwuo okwu gbasa Churchill kwuo maka Margaret Thatcher kwuo maka even Queen nke a na-eme Golden Jubilee Diamond Jubilee taa ọ na-apụta kwuo kọtọ ọwụghị na ọwụ nke ọjọọ ọwụ ka anyị nwee ike ka nghọta anyị na-akọ n'uche anyị nwee ike gbasaa
igwe
amaghị ibezi ya ọwụghị ga-eme a ga-eji bịa sị na a ga-agba ya gba ya ọtọ mee nka mee nke ọ dịghị m ihe dị ụtọ rụrụ arụ ọkwụchi gị na-ekwu ya ekwu
biko kwa adịkwa ama ama ka anyị chetakwara ndị igbo na-ege ntị n'ụwa niile sị anyị anaghị akwado Victor Ume ma ọkwanụ anyị na-akọtọ chief Ralph Uwazirike mana ihe anyị na-ekwuwu onye mara na mmadụ mere ihe dịrị njọ ya pụta soro ọnọdụ
usoro
a na-esi eme ihe mezie ya dịka m nadụ jụrụ m n'ajụjụ ọ dị mwute na nwanne anyị nwoke a anyị anụtụbeghị na ntị ya wụrụ n'onwe onye nụrụ n'anụ ya biko kpọọ redio Biafra gwa anyị mgbe chief Ralph Uwazirike na ndị otu ya sị lekwe ndị ugwu na-emegide ndị igbo lekwe ndị ugwu ndị dị ka Buhari ha na-ekwuche ihe dị iche iche megidere ndị obodo anyị onwebeghị onye mgbe ọbụla ọ pụtara ma ọkwa ndị otu ya pụta sị mba maazị a ikwurela ọnụ gị mgbe ọbụla hụrụ gị n'ala igbo ma ebe ọbụla a ga-ahụrụ gị a ga-ebupụta gị gbaa gị ọtọ n'ihu ala gịnị mere ọ gwụchala na n'ụlọ ụmụnne anyị ka ebe ike ya na-apụ ọhịa a ka anyị na-ekwu na-agbagwoju anyị anya ya wụrụsị onwe onye na-ege anyị ntị nụrụ na mgbe na maazị Uwazirike chief Ralph Uwazirike sịrị ndị Hausa ma ndị a na-egbu anyị wapụta ha ka e gbuo ha gbaa ha ọtọ ya biko mee ka anyị mara ọ dị mma bikonu onye ọbụla kwu uche ya ma uche onye adịghị ya njọ onye kwulọọ gaa kpọrọ ya ndị otu kpọrọ ya ndị ọhaneze kpọrọ ya ndị eze ma ọ kpọrọ onye ahụ gaa kọt ọ dị mma
ndewo biko biko
dịka ịgụta aka n'ahịa ọ na-ekwu ihe a na-akọwa biko na ndị igbo unu ewe na iwe unu ewu ume mba dana unu na ojukwu nwụrụ does not mean na anada ojukwu anọ na ojukwu ahụ ojukwu nwụrụ bụ nna anyị nọkwa ya ọhịa kpatara na redio Biafra ji webido nwere ihe ndịbe anyị na-akpọ eze nwụọ eze anọchie naụ na ebe ọnwụ na ojukwu nwụrụ na-ekwuru ndị igbo redio Biafra ebidokwa na egene na anwakwa ike na-ekwutere ọnụ ya dịka ihe dọta egegeba na-akọwa ihe anyị na-akọwa bụ sọsọ ntọrọ mmadụ ya ma ọ bụ ịgba mmadụ ọtọ ọ bụ sọsọ Uwazirike na Victor Ume ma ọ na-eto si wee sị ka ya tọrọ chekwa zọgoro ihe a na-ewu ebe obiri na redio Biafra na condem in its entirety onye igbo ihu onye human being megide ya ihe ọjọọ biko so nwere ndị ndị igbo na-atụ ndị igbo si na onye gburu onye bịara na biye ọ bụghị ike so ma ọ bụ onye mba o ma ọ bụ onye ezi o onye igbo anaghị emegide onye igbo ihe onye igbo na-eme bụ onye ọyị onye mụ ibe ọbụla gbagodoro ọsọ gbakwutebe onye igbo onye Igbo na-ehikwa ya, kpuchie ya, nye refuji, nye protection. Ọhịa Igbo mara ndị be anyị, ihe anyị na-ekwu awụsọ ọsọ ịgba ọtọ nwanne na nwanne, ihe anyị na-ekwu bụ in general, onye Igbo adịghị mma imegbu human being.
Ọ dịghị mma, kama anyị na-achọ iwuru ọwụrụ na ịgbachiri ike n'ala Igbo, ịpụrụ nka. Gị ga mba ga lọtara anyị ọgụ na mba, ga na mba ga dọtara anyị Nigeria, dọpụtara anyị Biafra n'ime Nigeria, ọwụ ihe anyị chọrọ. Ọ nweghị bịa ihe a na-akpọ local champion, gị na-agbagharị nnọọ ka agbụrụ n'ime village. Ụdị ihe dị otu adịghị mma n'ime ezi, gị na-agbagharị agba kpụrụkpụrụ n'ime ezi, ọ nweghị ụdị ihe anyị chọrọ. Ihe anyị chọrọ bụ ka ịpụ na mba lụtara anyị ọgụ, n'ihi na ọkwa ihe a ka a na-eme n'ala Igbo mgbe mbụ, mgbe e nwere MPP na MPN, ha na-alụgharị ọgụ n'ime onwe ha. Nwoke ọla pụrụ gaa na Lagos, ebe wu federal, ga lọta anyị. Biko, nke a bụ Radio Biafra London, ọ bụ onye na-akpọ? Biko, na-etufugo oge, ọ dị ka igwe anyị na-enye nsogbu n'abalị a. Biko, ka anyị gaa ọsịsọ 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 rụtụ aka n'ihe gbasara ụmụnne anyị anọ a amara ikpe ọnwụ na Ebonyi State na Abakiliki. A sị na ha zụrụ 185,000 naira. Ụmụ okorobịa anọ, majistrate apụta ma ha ikpe ọnwụ, sị na ya na-condemn ha to death, ka by hanging, ka kwụgbuo ha, ka ewere ụdọ kwụgbuo ha. Anyị na-asị ka anyị nyobedịrị anya ha n'abalị a n'ihe ọnọdụ ndị ọkaiwu n'obodo Naịjirịa na-ajụ sị, ọ bụ gịnị ga-eme onye zụrụ 100 mmadụ anọ zụrụ 187 ta, ọ bụ ego lere ma eke ya
oru na ego pure water. Kama ihe mere ewu dịka a gwara anyị ara akọwasịrị, ọ bụ na akọwara anyị ọfụma, anyị amara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Ọ bụ na ọsọsọ ezuru 100 and something thousand ekebi eke mmadụ na amịrị ekebi eke na ego pure water. Kama na enwere ihe a na-akpọ brown envelope
judiciary
and yes. Justice in Nigeria. Yes. Maybe ụmụazị a, maybe ha enweghị ego ha ga-enye bribe. Maybe na o nwere ana nna ha chọrọ ịnara ha n'ike wee ree. Maybe na o nwere something else. Kama no matter whatever happens, o nwere ihe ndọcha anyị nọbe ha na-akpọ U-turn. Biko, anyị na-arịọ nwaanyị na-eke ikpe a, ma nwoke na-eke ikpe a. Ya kụọ aka n'obi, mara ma ọrụ na ọnwụ ya, ma ọnwụ ụmụ ya ka e mere ihe a, ọ ga-adị ya mma. Okay, the governor n'onwe ya, governor of Abakiliki State. N'onwe ya
Ebonyi State.
Ebonyi State. Ego na-ele ka ọhụ igwuru n'akpa. Nwaji State o jekwe kpụrụ ya kwụgbuo ya. Ka ezi maka ndị omekobe, ndị sinetọ anyị, ego na-eke ha na-ahụ n'akpa every 3 months. Na-eke ego maka n'ala Igbo, mmiri ara ha agba, ọkụ ara ha enwu, nwaanyị tụrụ ime ọtụrụ uche, ụmụ akwụkwọ ara ha aga, o nweghị ndọstrị dị. Nwaanyị ọgbụgbu ọgụ, Nwaji State, ọkpụrụkpụ ha gbuo. Biko, ya negharịa anya dọka the principle of English justice.
Tụgharịa uche. Kwụsị nwa nke awụ iberibe, ị na-akwụgbu ndị zụrụ 185, ndị zụrụ 4 billion. Mmadụ dịka ofuru ego Ministry of Aviation gbapụ na Naịjirịa. Onwe onye metụrụ ya aka, mmanyị dara ibe ha zụrụ ego, ha ka nọ ndụ na-agagharị. Ndị Igbo niile na-ezu ogo, pụrụ na ma ndị senetọ ma ndị niile na-eme mpụ zụrụ ego, onwe onye kwụgburu ha, ya wụrụ ndị agụọ ji. N'enweghị aka ọrụ.
Majistrate a tụrụ ụmụazị a nga na 100 and something thousand. Kerekwere ebe ọ nọ mgbe Ibori? Ọkwa Ibori na o nwere kọtụ atarahị Ibori na Naịjirịa. Ọkwa sị na aka ya dị ọcha na ọsịntị. Gịnị mejiri? Ya bụ Ibori bụ nsịkọ gwuru mmiri ukwu, gwuo mmiri nta, bịazie nọ London, itofe nwa aga dịgwa nyiri ya.
Yet, ha hapụrụ ya n'ụlọ. Ya bụrụ mmadụ anọ asọsọ, biko, doctor.
What did this man do?
Mmadụ anọ ezuru ha ohi, ezuru ha 185,000 naira ha zụrụ n'ohi. It was not armed robbery, ọ bụghị armed robbery. It was not stated now armed robbery. Anyị na-ajụ sị, ị na-atụdị ha, ị na-asị ka a ga-akwụgbuo ha na gịnị mere. Ndị na-ezu ohi akwụgbubeghị ha, ndị senetọ nụrụ akwụgbubeghị ha, ndị gọvanọ na-ezu ohi akwụgbubeghị ha, ndị omenkome na-ebu ego ụlọ ọgwụ akwụgbubeghị ha. Ya wụrụ mmadụ anọ na-enweghị aka ọrụ, agụọ ji.
Yes, I understand that.
This is not imprisonment. This is not imprisonment.
Listen, what I want to find out is this. Does the crime fit does the punishment fit the crime? Now, maybe if I'm wrong, I stand to be corrected. In here, this people's now Zoya, in keeping with the criminal justice in Ebony State, does it warrant a death sentence? Does it warrant a firing squad? That is what we want to find out.
Doctor, armed robbery, the highest thing anybody want to kill me with is ego. Onwe armed robbery ka ihe Theodore Gene and Abia State, we armed robbery can.
Oh, we armed robbery
can. We armed robbery can.
Fake drug.
Fake drugs. And they matter name. And they want to name. And they we armed robbery can. We matter. We armed robbery can. Because can you happy people where I say what is good for the goose is good for the gander. One more, maybe one madam. One madam, maybe one more. Oh, we're on a even the one the man has 100 and 85,000 give you. How about in the Buddha Gabia State? No, Buddha Egon, the pension, Hannah, and what the pension, huh? Buddha Gomonos, and I have Gomonos, or Buddha Gomuskul, Muskul, and I got school. Buddha Gondit, and I put the teacher, go, and they might now watch and I go. Oh, look, who is more criminal? Who is more damaging? Or one Yagara Gazono, 185,000, never got a corner, because when I got Buddha or Hanin a boss.
And what we have witnessed now is a proof of what, Obasanjo said that the criminal system of Nigeria is corrupt.
Because nobody will jump in. I got disgrace in public. But I auto. I ain't asking here do to order them. Because gotcha getting who. They can't atule. I ain't a liar. Now say here Nigerian judiciary. India. India. How do we get? How they cook? Udele minimum. Ima how do we get? And I na adema. How they cook? Udele minimum. I ain't asking. India do to. See na how learned. I can't put how learned men and learned women and learned people. Obukwa ni gini mene haa kuge nuzi eziyoku. Obu gini mene ewelego nye e George, nye magistrate ewelego tijia naba.
Oye kaya ni kudongu na hiyana kwa wapwe kwele miyambo, brown envelope judiciary. Now, hiyana kwa wadoka mkulu na mbo. Hiyana yukulu nao, obu maha mwa wihejiwe kwa ukuwa hawene iliano. Nde umazia zili 100,000. O, anya maha mwa weziyoku, mwabase. Anya maha mwa wala anana haa chale na rahani ike. Uwese hana hejili zuoshi. In the actual sense of it, Abakeneke, my Ebonyi State, ni the federal government of Nigeria. The federal government of Nigeria, onwere mgbe ha had in consonance to onye nwe criminal matter, si kubwe. Amamomo where they borrow their strength from. So, na hiya ina kowa ubiko, no matter whatever, let this magistrate, let this judge, me hiya ndocha na kwa yoton. Yanya had the another window of appeal. Kamara mahage mengu apile, but ikubu ha kubu dunjo, ayana hasi na hasi uroshi, not the man, no, mizuru 1 naira, mizuru 1.4 billion, hani ine uroshi, kamara hani ikubu, let the punishment justify the crime, or let the crime justify the punishment. Na hani na kowa wo, na Nigeria, eje koto, ama hankeme zioku, ama hankeme ase, hani ikubu, omu na hasi uroshi, duke ukuri ya uroshi boi kasi, sieto wa hanga, Weak in Abo, Afarabonato, but all of my government, one would not condemn way to dead Babuya. That is absolutely wrong.
And I told him there's 185,000 for 2 or 3 weeks. This is 1.4 billion in Mahagan.
No, but that is not the point. Oh, yeah, now, how should we do here? Here, Patra will be the best of what you are. Oh, when I'm an agent of his woe, his woe, Kakaraka, Kaka, you make a bribe, you may for.
Ndi break failure onye na anya ugbala ya kpoku na break agasasia there is no maintenance wala se ku hia na kpoku imeburu eburu emoti bule na ulo onye ula leche moto ya anya mara ma moto yodum anya na se na ebe wu na anya ru fake drugs na lechi ogwo ojo ogwo anomanu we na lechi mu na anya ogwozi ihe spare parts moto ka ga ere nke wu nkoma
no before I go on spare parts onye na anya anya moto ani njije no kwakwa ku December ba de kota ngwe ba na akpo ukuroba odoroba ebe ka na gute drive license So he had to buy young Joran Jo. So
obodo mebere
kena bi na bidodo. It's just like you coming back to onye nda na atunga na nda ku onye ki ya ku onye ki ya hapu onye ki ya atunga onye ki ya hapu obu headmaster ko nwa ina ega akara ko nwa ina ere nye do ogba onye obu ni ibia. So the hotel wo the hotel wo a web. You know, the hotel will get the entangled up. So, imagine no, therefore, in the cool beacon, can be look at a nice sanitizing the brain on your owner. Be look at a nice sanitizing no bureau. On my Himala Nigeria, on my Himala Nabiafra, on my Himala Nibu, come on, here and buy new cool, all money won't join.
So, what we are trying to say here now is this. We are trying to bring the attention of both the state and the federal government.
Which state?
Which state? Well, Ikotekwe Road is in Aba, but the road.
Aba, no, which state?
Aba is in Abia State.
Abia State. Oh, we're back again now. Governor Abia State in a Buriap, State, in a Brubapo, Brubapo, Brula, Labeke, Brunem, IT, and why we can make IT, we can go see what and why. And that's an hour, why we can, our barina, or my Hanakatan can a man. Away Hanaganu, Eganaba, where Dotty, which was on in, or Biavonia Gamania cannot, but we'll take over the Rosa in a group here.
Now, here we deka deka. You see, here we go. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. We are not going to be able to do it. Because one nature, one nature, but I dedicate to a woman's radio Biafra and I don't want half of now. Kubo, when I go, when you will go, honey, may hide nobody in Yamaka, what could it? I can federal government as one
no one in our sponsor.
I look at Akawa as an organ of state in the young radio Biafra ego. No, Dibo, Ununaya, your John, a moon at him, my good Kununa Mere. Binieno, James, you are like demonstration. Jengariwe, but the one nature, but one nature. And hacha chakwali je ni gweo hacha chochale hu Jesus but when you chore mu so oya patra governor so je me oya patra senator so je me ha na me at any rate my governor my senator ogoro ni vote woro ogoro ni build up now oba bia Israel government they do bia frequent so many times and that has a government aso so say about that because government aso na Nigeria from Nigeria ya patra na Igbo
o lezi gi ha ige me ihe na anyi na enweta ozi ndi mad na se na I cotton deal by cotton. Why in what was the same? No. Oh, I a cotton deal.
But I had cotton, no, you look at your cotton deal, but that's all. Ima, in a Nigerian system of journalism, a man has been caught with 4.4 billion, name withheld. But he didn't be a father, him and them withheld.
I know,
we tell you exactly how it is. Oh, they can have more than they could. That's all. Oh, no, you want to call them back, they can help work with me, boy. So what is happening is that because no one who only asked that your job do over here church of Rome here your job is crazy easy nasi body cause jagafe what are your job with your job only make your job and Igbo she call ya asi no make your job
the kind you are to aka na bale na ihe onwanna anyi woke na ekwu onyi sinde masop na ekwu na asi na ga gba mad hoto na ga turu ndi mad Naga to run them mad now to cheat on Zion. I seen in here do to a job away, or because I say what Biafra one a cook here. I'm random mother connect with Sina and what Biafra Nanjinjigin Alibo. I can ask in here do to a danger. O William Ball will a demo to make good Juku Potra got on them mad. Bah hot on Oporoso. Say Hanaga, Naga, a man come on because I got to raise in Oloha. Or what goes in me, a woman named Gaziki Wapatrano, why got on them mad, Senna and Daga Boto, O William by Michael Opatrano, why say I got on the mad no one. In Ka wouldn't do good only who Nigeria, Lucina Jidoko. Duma Potta, a Lucina Jidoko, when you hold in a mem, guess in the Gabo Nozoto. You don't talk to women
yet.
I won't know one get on Agar
yet. You talk about Imote Biafra.
Yet it's Imote Biafra. I want to above. Boko Haram oto
yet owukuru no elore ekpo Biafra house yet the same house kesu onyi igbo onna mmiri na ama ya bata ba bia jere mmiri
I wonder
abata ze get kidnap wa no lo
obo ihe nkuru kama ndi igbo unu weze ire unu na gozi unu onu
eziokwu ka ina ekwu na e ma na icho eziokwu na agbaga ketekete na nte eziokwu ina ya afu ntu na emeghi ekekule radio Biafra inihi ni ina gere radio Biafra eziokwu ka anyi na ekwu okwu anyi na akpo onye ogwa aha anyi kwa aga ka anyi ziga ebe ga ada iwo nketa atufuta ga akpire gozi gi na agwa ki wi kekota na to gambo anyi na ti biko doctor ka la ti ko ni hero tura ka mbo ajujun di na gentiri ga acho ka asa na abali a bu ebe governor state Abia manyere aka na buru ego ndị Abia state ọ na-akwụ ndị techi ụgwọ ndị mmadụ na-ata ahụhụ ndị mmadụ na-anwụchi ndị na-ekpu ahịhịa ha na ga-ekpozi ahịhịa irute na abaya dịka ebe esi gba ọsọ aga mere ndị Abia state ji na-arịọ arịọ chi eleghana ka kpọtara ha gọvanọ nke ndị Imo steeti nke abanye n'ụbọchị a ihe ji na-ekwu okwu awụ ebe ọ na-emeghị ihe o kwesịrị ime ọ bụzi okporo ụzọ ka ọ ga-arụ n'ihi na okporo ụzọ a na-ekwu okwu ya na-asị ka arụ ụzọ ka arụ flyover na water side aba ịkọta ekpene road ọwụ mmụọ ga-arụ ya akwa ego ka ejiri arụ ya ole nke ga ga-eche bịa ebe gburu ego sonye n'akpa
ọ pụtakwara n'ihe anyị na-ekwu na redio Biafra here government niile nọ na Nigeria more especially in Igbo land azụrụ ya azụ now arụtụkwala ya aka sị ndị a na-achị achị the mass of the people where are you at what point tutu ruo mgbe ole kunu gasị na ihe a karịala then ebilite garịa ngị iwe ọkụ chetakwa na 1929 ụmụ nwaanyị aba mgbe a bịara ịna ha taasị na-ekwesịghị ha si nke agbarele ebe ahụ ka e nwere women riot which is a historical landmark in Igbo land ndị igbo ndị aba enyimba city kedebe unu nọ unu bilitenu kulienu assert your right because if you don't do something this governor will continue to use you as a guinea pig if we don't do something the governor ke ya chicha ye werekwe nie nwanne ye nwoke nie nwe ya chicha ye werekwe zurukwa ye werekwe gozuri azunye nwiye ya tunye ezinulo ya ihe a na emebi to ruo mgbe ole ka a ga-eti na agbachi nkịtị we are not inciting violence
at all
we are not inciting violence mma egbe iji tụrụ mmadụ no oh come out in the street protest and they said enough is enough you can bring that a governor ndị mmadụ echefuole that you let us assume that you voted him in you can also get him down
yes
so it is important that you know that you the people are the ultimate holder of this power the governor is a trustee he is holding that power in your trust unless and until you stand up to assert that right the governor will continue to hold you to ransom continue to do all this evil he is doing against the people of Abia State and it must stop and the people will say enough is enough and now is the time
olege nzọmụkwụ olege mgbasoro ụzọ ndị mmadụ ga-eso ịhụ na mmegbu a bịara n'isi njedebe olege ihe ndị mmadụ ga-eme si n'ụbọchị ruo n'ụbọchị si n'izu ụka ruo n'izu ụka si n'ọnwa ruo n'ọnwa si n'afọ ruo n'afọ olege mgbasoro ụkwụ ha ga-eso ịhụ na mmegbu a na-emegbu ụmụ ogbenye na ọ dịghị mma ịhụ na mmiri ga na-agba na ọkụ ga na-adị na ụmụaka pụta ha ahụ ihe a ga-eri n'ihi na ihe ọjọọ na-amụba n'ala igbo ndị mmadụ agba nkịtị ọ bụ gịnị mere ndị mmadụ mama anyị ha na 1929 gwara lee ndị ọcha anya n'ihu si ha nwa bekee ihe ị na-eme adịghị mma what practical steps can people take
it's very very simple Radio Biafra is not here to repeat itself every day but for the fact that we don't deal with deaf people we continue to say it until they change very very simple in the first place aha mtabo what is the essence of every Friday? They are doing, first vigil, first week of the month. First of the month. That is happening. Much as we just, like my colleague Dr. Kemba said, much as we do not support riot anywhere, anytime.
Violent.
But Radio Biafra encouraging and support civil disobedience.
Yes.
Ọ bụ sivu ọdịiche dị dat na ịnọ n'ụlọ gị fanye aka n'ụkwụ si na achọ Biafra by peaceful means than civil disobedience. These are two different things. N'ihi na ọha anyị agaghị ịrụtụ aka si dat na o nwere sọsọ ụzọ abụọ a na-eji enweta independence n'ụwa. Ofuke wụ na ịlụrụ ọgụ nke ọzọ awụrụ na ị ga-aga tụọ vootu si ya lekwa onye a achọrọ metụrụ ya vootu ọ ga-apụ ebe ahụ ọ ga-ekwu ihe gbasara Biafra gị tụrụ onye ọwụ vootu. Akwani we right to do that, isn't
yes, civil disobedience, for example, civil disobedience, all these things are every Friday, every Sunday, first week of the Sunday, first week of the Monday, Pastor Kada Beck, Pastor the Monday, that is all rubbish. First, every month, say first week of every month, let them their state, for example, Hagan Beck Governor, Gagadina Ruano, Bauto, Dina Ruana there.
Yes,
yes.
So nihe ndi ani ne me nulo. Always a very simple action.
Very simple.
Akpo kwani ndi si handi ne du ha chokwa ndi ke una huna ni ani he gbasara ihe Biafra ni ihe mere nuno. Ndi mada hapuzi na chuzi Biafra. Chuzi ndi ha na agba oto. A hapuzi ihe na chuchu ihe ozo. A hapu ebe na agagabezi ebe ozo. Obo gini o akpo kwani anywhere. Ana aso na mbugu gale gog akwe.
This thing happened to Ambrusali in Benin. Well, I was doing my youth in Benin. Umuwani, the women of Benin City, that's how Ambrusali was knocked off. Very, very simple. Every week, once a month, once every Sunday, instead of you every time, and a prayer meeting, Holy Ghost fire, that is rubbish. Once a month, Umuwani, every country of the world that works very well, people that benefit are women. Every country that is hopeless as Nigeria, people that suffer are women. Women, own one called Nakimezi and Igbo. Own one called Nakimezi, started from a state.
Oh, come on, Igbo. Oh, come
on,
yeah. And you're a woman, Kagasa.
Oh, come on, I'm working at an uncle in Ngoda. One guy and a hang Goda. Oh, why they call them Panamuanga school? Why they call them Padiakum and Onunogu? Why they call them Padiacho Legion and Mamuya, Jay Benia? Oh, Mwani, Binienu, once a month, Ghana na government house, Dinaruana, all of you.
And it is important we state here that we are talking about civil disobedience. There will be no arm, there will be no stick, there will be no nothing, so that the police will not have any excuse
to come and listen.
That's what I now call.
So we will whip on Omowani in Ejibo.
That's it.
Kenuku.
My own working with Kurikestra, students from universities can come. Don't carry any arm. Don't carry any arm. Everybody should come out and carry out this.
And I say arms. Ndi wetere arms na libo. Ndi natoro mad. Ndi wetere arms na. Ndi wetere ngwaga na libo. Ndi buvetere ebe. Anaje me kidnapping na libo. O kwande o wosina na gege dotere nubi. O kwande na government houses.
We should remember the history of Imedamakos. Oh, woman, one, Rigolo Saladin, Rigolo military reality. The woman, when I say, you better make us, but woman, you better carry for. That's how you mean, you better make us right away. So let us, you see, but what I can keep on saying is this. The body of Charlie Gainigwe, Hatch of Him Wang, the body of Charlie who Jesus, Hatch of Him Wang, whatever is the choice of who Jesus.
Oganya kwala po biko na ndio mande grand international ka bredo bia France London ne wetere no zibiko uneche fukwala eso kwa anyo ozo ni zuka na bia Thursday 9 o'clock biko mwa wonye ndu nam de kanan masigonyo mdunu chebunu kizuko ozo na bia biko tagbo kele ndio mande grand nt
ndi bo biko na ihe ira kwa me imezi ho onwe gi onwe onye ga emezi gi
biko Dr. Kemba
une mena ika anyi nt unu chetekwa onye no no ngo no fi aka nuku onwe kwa ihe obula ga change. You must stand up. Do something for something to happen.
Na eziokwu ịzọpụta Biafra na ọ bụ Naijiria, anyị na-asị ka anyị nye onwe anyị dị unu chebe unu niile n'otu ndewo nu.